rirunze mutabude mudayo magambe ndibisubide abitumbita abafumbo bawukana emikwane jatumuka kujitinana mfamilis buli bwenjawukana omulembe.comoletritinga amabekitinga olaba munakusingako munda mugwenekyekusukako naye nga lwaki okirimirako ezotegekaza mungu yabikolako abafuuka gwa mpakuwe mpakuwe babuwe kati omukwano gwa mpakuwe wekanyingukwana ensimbi ngononya bagalani n'abasinga nefumbiro 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 baana bawala nefumbiro Mr. Gentleman nefumbiro nebobani kwano kwa mpakuwe wekanyi ngukwana nisimbi ngononya bagarari na wasinga I don't know what to do, I don't know why you do that. Tell me how you do that, tell me why you do that. Tell me what you see, tell me how you feel. Tell me where you see look in our house. Fire records.